sawirkii 38 nabi iise dunidan yahakinogodi madii adduunka kooyo wala hukumi doone dadka dembiilayaasha lankii dunidan roog oo dhan lankii dembi samaayay oo si hukumi doone eebbahayna iise weysii awoodkii xukumo kuwa dembiilayaasha iise markii dunida roogi way aray ansamada barkeed yaa anseede waqti kale yaana hanogode iise walaa kaloo ankooyi in dadka eebbahay hanuuniyo jannadan aan horseedo jannadan inki bishaareeyo jannada madiiseedna jir usub yaa helaane walkasta oo faylan yaa jannada eebbahay inka bishaareeyey kuwii jidkiis usi raaco lankii toobad keeno usna waa layki bishaareeyey jannada walwalba oo wanaagsanna meyle yaa ka helee laakiin shaydaan jidkiis ninkii raaco way linki bishaareeyey naarta jahiima oobana naar galaasaane eelay may tiri tiimboy lankii ka roogi lahay iyo lankii kalena waa laki fadoohay maddii dunidan roogaan in amal suuban sameeyaan.